Et musique on the beat. Et musique on the
beat. Oui, zut. Yeah, yeah. Adita huku wakitua machozi, kachoka stress za mapenzi dose. Kama ngeke waka kocha nana mnyamwezi, sida makuzi kuje swala mapenzi. Sema mwenye walikuwa loko loko, loko sasa kampata mimi. Takupenda bebe nko bebe nko, bembeleze sobsobe psobe. Is there something, there are something,
something
people never don't know. Mwanamke anataka matunzo na pesa. Chapati, chapati, suku wakinuna ndo sipati. Jena tukali anzisha karangati, kisa mendeka angusha kabati. Nina mpa chapati, chapati, suku wakinuna ndo sipati. Jena tukali anzisha karangati, kisa mendeka angusha kabati. Is there something, there are something,
something
people never don't know. Mwana kia nataka matunzo na pesa.
Karika kamu, kamu.
Come on.